Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo eɗen gooni e beete aljumare keɗɗe kabaruji ɓe jogini o handen jeegon lewru me hitande 2020 yamde jeena ƴaɓɓuri ka silimaji sappo usmane ñaa bowɗi kabaruji ɗo nuw jiire to ɓoggi janɗe to rafi place uji les faculté de médecine du mali ujunaji sukaɓe l'école ɓe jottoɓe e leydi naadu daratoɓe sella na dammude amfiŋaji fa keɓa jangga jaddinke kiɗɗo Alhassane Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamoudou daroto altinere warode yeeso cour pénal international o hayfama wadde masibaji e warhoreji ley hitande 2012 et 2013 to Tumbutu to ñaw noddirteɗo AVC ñande fuu ɓuri hewde wattu joni o fuu ɓuri hedde sukaɓe ko saabi o mo hewde heɓude sembe en keɓa jabu ley journal ngal yiɗi woni sembe kabaruɗi mbiyata fo bisimilla moɗon heɗade studio tamani janngoɓe faculté de médecine na mali kolliti tiɗallaji jogi saabe rafe pilage uji ley suudu l'école ndu ujunaji janngoɓe a tawan yoggaɓe ana jooɗi fay e leydi hakkunde joɗɗorɗe dammude amfi o na du fa ana dari sella fa keɓa jangga sukaɓe l'école ɓe kollitiwde heɓude pilage ley amfi o ana ɓuri munude dialo tidde ɓe kolliti metti maɓɓe noɓe janngirta eɓe gaɗa noddago fewde e kanankoɓe leydi meɗen ndi alisi yettike toon anndi ko heɓini en
le suudu janngirdu dow docteur en min ngoni bamako ɗo jannde entirtene biologie statistique wakkati muɗum wari ujunere janngoɓe ana wondi ñoƴƴodirde le suudu janngirdu gooto le oɗo nokku woɓɓe ɓe keɓay jonde hoɗi laawi ɗi fuu woɓɓe du ana dari damal suurdu ana winda janngoɓe ɓe mi jiidi le oɗo nokku ka suuɗa e mette muɗum en feyi ɓe kolliti wiɗa ɗum ka ana wara calɗi yimɓe
ici on souffre
iɗen tampiɗo sannede woɓɓe an toon ngaran ɗo jaati mbalta fa keɓa pilasi le nokku o ɗum wona ko yaa miɗen kewli nokku o sanne place ji wala fi holno
jirɗaɗo
le wi oɗo goto e fedde IM nde nduɗo suudu janngirdu dow kabaru o ka wona ko heyɗi o hayfike kanankoɓe yoppirde cuuɗi janngirɗi foroba hoore muɗum
yimɓe fon andi université ngaji jeeyal laamu le leydi ndi ana jogui tiɗɗallaji mawɗi laamuɓe mbiya keɗɗo bakke fuu yaaha windoyo to yiɗi fur tawe classe ji ne ngala eɓe kani darnude classe ji ɗo sukaɓe kani janngude fa jannde muɗum e feewa
hoorejo arande suudu janngirdu dow ndu ka holiti wiide won tiɗɗalaji matteɗi jaati le wi kanko professeur Seydou Doumbia doyen le suudu école janngirdu dow docteur en ɓeydagol hitande fuu sukaɓe janngoɓe le oɗo nokku saabi bini ɗum
si
wala komin mbawi nonni min gollirta min peccamɓe le guuɓe ɗiɗi guuɓal fuu ko yaata sukaɓe ujunere tawete ley hen wattu joni e mbara fa sukaɓe ujunaji tatom so woɓɓe gabɓere double ɓe ɓeydama e mabɓe ɓe jahan fa sukaɓe ujunaji nayon tawene place ji ko woni ɗo ko ɗum ɓurta temere jiɗɗi
fade suɓagol yimɓel janngoɓe seeɗa le ujunere na uynayi ɗiɗi yimɓe janngoɓe le nduɗo suudu janngirdu docteur en ittede to kanko hoorejo nduɗo suudu janngirdu ka o wiide cuuɗi janngirɗi goɗɗi faaɓe to yimɓe wawi jangguinede dow bame ande to
yawara janngoɓe jande dow dowre laatike wembere na e wi centre national des œuvres universitaire seno bisŋaji ko yata sappo goɗɗi dow lawol kabala fa naɓa janngoɓe o université ɓe sukaɓe l'école kolliti tiɗallaji kewɗi joguino jarata université kabala o hono yawara janngoɓe kabala ɓe wori tiɗallaji heɗi godi e bisŋaji seno ɗi Aissata Diarra tewti jabu ɗi landi dow faccitago Oumar Waygalo Ali Cissé
janngoɓe jande dow dowre ɓe mbi tiɗa laji koɓe jogui karuji ɗi keƴata coggu muɗan tiiɗi kañum wakkati furdu e retard ɓe goni
satule bus o a tawa yimɓe yogaɓe e leydi jooɗi woɓɓe ana dari climatiseur wala hen fayi hunde wala hen bisgay nayyi tan woni aɗoɓe yimɓe le bisgay sappo gonɗi toɗi lewi horeɓɓe hande carte transport ɓe mbajinbini so a wala carte transport tan a wawa nadde
ɗum e tawede fo kamɓe laamiɓe nokkumoɓe noddirta senu ɓe mbihi ɗati ɗi fo jaltinama dow hen yella jahol e garol sukaɓɓe ana yaafa keɗɗemo kanko noddirtiɗo Mamoutou Ke kamate yo kanko laami kabaru bisgay ɗi to senu to komo sifi dow hen
carte transport o coggu muɗum ujunere temen nayyi kane buddeɓe sefa le hitande fuu le hitande 2021 2022 min mbajinbinɗum saato a tawa yimɓe yogaɓe hokkete uynayyi ɗiɗi ɓe mbiya itta hen buuɗi sappo tawa yimɓe fa heewi fuu ana dari an dooma kañum e ndu caggal maɓɓe ɗum ana hanni buuɗi sappo sefa joɓeteɗi kaddi muɗum yiyama
kadu e tawede fu kambe laamibe dido bisngaaji to senu to be ngadi noddango fowde e laamo be bittino be yida kar ngaaji di sabi de wattu jono kar ngaay sappu be jogi dum hejeta hitande fu sukaabe jangobe jande do wurende be yidoto
sakiraabe di kabaruj fu ando dum ba hebo do hello jamen Facebook kanya konta Twitter jaddinge kiddo Al Hassan ag Abdul Aziz ag Mohamed ag Mohamud holli tan ko woni hakkilo mudon chambre de première instance ex cour pénale international CPI altinere warorande e wi suudu sariyandu o hala hala mako yaso himbe fu on do ansardina kiddo ngattaade e juude CPI le hitande 2018 ana sikita wadde masibaji e war horeje le hitande 2012 e 2013 do tumbututo Umar Waygallo
ye odo sariye kambe avoka en Al Hassan ag Abdul Aziz be ngaran be kalta hono ko nangata dalili fa yewte no neddo mabbe o hani subtirade be kokkete ko yata eruji jenayi arande be kanbe halde be dum fuddande sappo lewru me ciagal mudu be kollite do hen daliliji wato jono ko yata yimbe le chapal njoy dido kanyen kan sedade du hono wadiri dido bonandaji be do yimbe le halaji mudu en bantama le jetti lewru fevrier jabbe non du ciagal mudu procureur o waran holite dalili wiide kanko Al Hassan o omo ciagal bonandaji ngadaadi fowtide yimbe le be ko nayri bangal samde do mabbe e yettinde torraji e terde mabbe kanyi e ndima ko mabbe fa yotto yo no ciudi waliyabe di kelira nokkunodirte tumbutu odo gorko jiaade leelidi mali o yihi adna nokkunodirte da nga beera idum woddire gundam kilongaji sappo le region tumbutu holitan wi'e du koyde makkano wonno e mbajjim bimbe dewle wakkati ndebe gonno tumbutu
yambere fuddugol sardeji kandi bamede fatal ka ko habe le mali hakkunde 2020 e 2025 wadi alkamisare kenyen do bamako do windugol de dewtere wadi do gollidal hakkunde syndicat ngaji INTM e CSTM do ittugol jawdi foundation federation e bera stug stivotug fanda mudon yo hollitingol sardeji yalla talka ko ana uito le mali fa bedere de fam kedden Umar Waygallo e Ali Cisse
kooni faana muudu fa pammina yimbe le be de do tongande de helloji chapande jeegom ko hejjono ila hitade 2012 fed system kay INTM yewto no hani yubintilde ko yubaki le hen fu Hamadou Guindo secrétaire général fed no der system de kedan ko masifi do hen
so mi jeyi faami ngada jooda hala hakune ame e mabbe min kana yaade e mabbe min ngada hononi min ngada faami nyaagobe ni wana non du hani wadi reedi mi kulli tambe tan hodu woni hakkile ame minen du do kabaru o yella mo heba yaade yeso
votre politique hono dum wawi buitirde talkaku ndedo tongande kedde mo kanko noddirte Amadou Samake kumino do kabar heje le fedne noddirte fes nde ko masifido hen
lamu lendi 1900 won jawdi fu mo wawi hokkude yimbe ko golla ga dewtere nde ka holiti wona ko selli hen ko ni woni so neddo ana jogi golle kantido nen wawi hebude jawdi ko nafata dum
kanko secrétaire général sudu ministre humino kabar golleji le leedi meden di o windi do dewtere holare mudum fani yowi do nonde hani tabirede
yam fulila ciogu kilo liji beede ken batte mudon to amere gendendi awotobe soda sotte en sodobe e kana ko be gendendi njodde ke batu ndewri do ko kilo liji hani sotede nelal amen yaade yam fulila julete kulubali anni ko nedde warde do fajjetang Umar Waygallo Ali Cisse
kambe sebbe awobe liddi wombe tombe be kolli metti mabbe sanne wiide sobe ciorgi soda sotte en liddi di so bami fa njotti kilo lumoji di ciowan cioguji di non kanko noddirte Ibrahim Konta lamiro nesi sebele odo nokko holitiri wite
mo wara ngala me choda liddi e juude ame temdera sefa be jahabe jaya dum teme tati dum hana minen min kujjami immo min pippa min tampera sambe chal kambe be lato kana ko be du ami dum wana ko janni dum sami so mida min jabata dum
kambe sottobe be jaddai dido halaji ka wakande boto wonno wadde le suudu amiri halaji din guli hakkun mabbe sanne tagal ko halaji din gadi eruji be pamri do wota lingu waran sotte bamde bout teme de refa yottiade bout teme didi chapande joyi non be kolitiri wiide kedde mo konko noddirte Umar Sidi Bé kanko laami fedde nawtirtobe nyamduuji li laamu yam fuyla ko mo sifido hen
donc jege fe lingu goto mbaro kilo nadu ko buri kilo damal mayo do teme tati yeyeti be ngaram be cioda dum damal mayo do be jaha be jeya dum teme tati debe sappo liddi fu mbaroji gram joyi fayeto gram je yanayi teme ɗiɗi debe sappo sotte ɓe ngara ɓe jeeyira ɗum teme tati kilo yamfolila ɗum likkoye tuskoy koye kilo muɗum temdere debe sappo cfa
rewɓe no wonɓe toon ɓe kolliti metti muɗum'en sanne ka ɓe mbi hakkille an hani wattinede no oɗo golle wori fati sottoɓe jaaso ɓeyda e cogguyi ɗi kasene keɗɗenmo kanko madame dikko mariame diallo kanko laami fedde kafo to yamfoyila taw komo sifi do hen
so gonga o ɗum ka ana weli min sanne kilo liɗɗi teme tati mi codanno wala fuu komin mbawi wiide so wona min beltike fewde ko coggu o jippiko jonka miɗen narda jamanu nde fuu teddina cogguji kollitaɗi
kono ayiri bangal coggu tew ko gabbuno wakkande julde nde ɓatti toon nde ɗum jippiki kilo ko wonno sotte toon buɗɗi temedde jeegom wattu joni ɗum fuɗɗo buɗɗi temedde nayyi yettade temedtati e capanɗe jeegom cfa
ñaw noddirteɗo AVC yo ñaw bonɗo jaadow e yonki hena dow mbarowo calɗi o laatake sababu himɓe hewɓe le mali ley duuɓi cakkitiɗi ɗi o ñaw ñande fuu ɓuri nangude sukaaɓe AVC nowa AVC hono wardata ana no wardata ana heewi e wi docteur en heɗum sabbinbinta ñaw o heɗum saabide omo nanga sukaaɓe wattu joni o docteur Samba Djimde neurologue hôpital Pongé notake ɗi landi Oumar Waygallo
oɗo ñaw ko woni tagumasiji makko wakkati fama tan bangue maɗo goto hoyfi somo wara famo nanga jomudu yeeso muɗum ngo waylititto huno ko muɗum ko fu yara bangue goto ñaw o wakkati goto wartoto hippo e neɗɗo wattu joni o ko ɓuuri hewde fuu sukaɓe du omo nanga ɗum en ko laati sababu muɗum no attabiyaji meɗen ɗin gorino ɗum waylitiki sukaɓe gollata golleji ko tampinta ɗum en jaata gatta entraînement ko nandi e muɗum woɓɓe du jaroɓe doroji woɓɓe du jaroɓe sigri tiji kañe tabaji ɗum waylatade sababu muɗum fa keɓa cakkoɗa oɗo ñaw aɗa hani yaade ƴewtoyaade hoore maɗa ko yaawi ƴeewa yalla wala hono ñawuji ko latto sababu oɗo ñaw non watta so teddoɗa
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
kabaruji gon ele région ngaji meden di jaran li région arandeji auto bafula be to jangi gol humani be limtugol gubal joye bal no fuddi bete kenyan li cercle bafula be o pelle tati woni cubade fa jangine limtobe be commune gon commune ngaji gondi hakkundere cercle o kany en kawran li gendi bafula be gombe le commune ngaji balere ndi kany en kawran fa jangine do bama fle no limtobe gombe li sahal cercle kanyen du kawran no kubi nodirta usubi janjan fanda mudun yalla be beydene famu golleji mabbe di jafirta li limtu gol golbe garata daranade gol de jande ana hani timude fa noga e joy lewru mendu bina jara woni cubado kenyan cubado hecci kenyan wadede horeje committee kumini do yirwere deande kullu koroba ma hani wadde duubi tati e laamu ardinama jukube mo yimbe sappo yidi don wobbe olitama wiyede kanko wonno horejo conseil local jeunesse kulikoro comité makko o kanyum won daranto yirwere de deande olitiwde communauté makko o be daranto yirwere o de deande no wadde ima daraji faabade maire en gombe le onoku no yirwere wadeta le nokku mabbe o bina jara kanyo hor mudu wi wada e bawde mudun fu do bangal e yirwere kebal nedda ko fa yottade fina tawa le deyande kulikoro badon ko yata himbe chapande njoyon animateur en no holtam wi de rewbe nogay e go ngoni e mabbe be commune timisa kanye e wa kanyen du puɗɗi illa hecci kanyen janginede jande pawinde dow hono dursitagol ɗo to santo en holitam wiyde huncinimɓe ɗum hoore collectivité no animateur ɓe daranoto hono kani waɗede fa dursitagol ɓeyda famede de sukaɓe ngal kawrital ONG ngaji kuncani ɗum hoore no wiyata plan international save children e wol vision nde jande ana hani no nde jande holitam wiyde balɗe tati watta sakiraɓe kadoɗen ɗi kabaruji ko andonɗi fuu oɗon mbawi heɓude dow www.studio80.org na du fa kettinoɗo ɗo mbawi noddude numéro viamo 37 321. foto ngaji sukabe ananjie wattu fudo bembe ande hollita duyede majjube fu buri wattu julde no be sukabe ko wadir ko dum wadirta hollita ma wiyede yo sarabe ko nin gattanta be hakkillo yo kabe du kolti wiide lam o kan wondaraki darnde mudon ko latifu no kanko nudirta do madam arkia hali hakku o kolti wiide o joini no hello wattu do bembe ande de daranade honno sukabe majjube njitirte de yewtere sukabe no dirta tous les enfants en afawi do kabar mudon ke enna ko mariam kulubal hebin do faccita umar baygalo
yewtere sukabe mal fu
taggal ko juldinde juula ko ne ngabuda le beme ande de fu amatan kabar sukabe majjube le majjun hello ngob no dirta enfant perdu retrouvé au Mali les bem andeto wakati fu wattanton foto ngay sukabe majjube kanye inde sarabe mudum en e numeroji mudum en kanko no dirti arkia ali hakku goto e uttindo dun le bem ande de o wi ko ni fana mudum fa pabo dartude sukabe majjube
finalement on voit qu'il n'y a pas
de wala fu ko won le beme ande de do lamo hanno dede numero police ngabe wala ton wala fu ko wodli hen do wod so min kibe o do hakkilanta ku lobbo so min danni ton godo hello le majju min gattata foto ngaji sukabe min gattali hen jingal du so bami fa suka majji so bami fa julde yottiki sukabe e majja sanne ngonga jati ne hana do suka yeltude ka so sukan yalta da hani ko tay kay ba dum pammina suko o so yalti wattana hore mudo kille fati nata e mobilaji di hebi fur fati ngabbo do moto mo hebi fur do ko annino fuditinde leenay lewru mehndu to siga soto do heba fuditinde sukabe hewbe jabay yadle cuudi e koldi dun laati sababu so cuudi janginirri jeyal lamu o uddi sabi de sukabe ngarobe le cuudi janginirri an famdi sanne fande keddo to siga soto lycée public gondo nokku no derte do furu irum le lamu kajolo holitaɓe sukaɓe ɗo ɓurɓe fuu tiɓɓarakule jande kokkama toon jeenariji goto mabɓe fuu hokkama toon ko yaata ujunaji nogay kañe sakkosi e mbara e sukaɓe rewɓe joyon nokku mabɓe o du faabirama ponongaji solaire ɗum komi noddirti lampadaire ngaji ɗi ko fa sukaɓe keɓano janguira toon jamma to santo ñalawma keƴanaɗo kabaru ko nayiri bangal laaɓal ɓe gaɗi ɗum toon le ɗiɗo imma daraji ɓe meeli kalasiji gonɗi toon ɗi ɓe kokki kantine ngaji gonɗi toon ɗi du leɗɗe ko kaani defirde ɗiɗo imma daraji gaɗama leyi cuuɗi école ngaji tati le commune nokku noddirteɗo banana gaɓɓe ɗiɗo golleji fedde ONG nde ɓe noddirta gradem ɗo kadde ten dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yo ji jeɗɗire warore wassalam
yewtere sukaɓe man fu wonno